Onisi fa mau mau ngau pitola tamai mai le vaenga o Scholarshipia Australia le Australian Scholarship Group wa tawai o le tau o le faa o onga ina o le fanau wa matua si itia I le sefulu tu sangatanwai. Fai mai le vaenga le wali puti atue matua le si itanga mawalunga wa yei nei pili. Ae wana o se tasi le o vaenga o mea e feangai ma matua I le tulanga tawa o onga. Mose tina e to afa le whanau e suafa ia Lisa Curran, wai e tautino, e le tau ngō fiele soifuanga. Olo na alo matua o le Leo Tom, e amata I le tausanga nei, I le tausanga sa fulltasi le Christian Boys College I Melipone. O siana ta malona lua, o sauni e tufo I molea onga lea I le nei tausanga. O le isi to o lua la Haiti o lo I le primary, a wata u e Lisa, o le a onga lava la tauia, Walu yai le tasi vae tolu o la latou tupe mauwalo latou ainga.
The school fees is predominantly that and just the amenities, running the household. Okay, so they're the two main things that we have to look for. Us wanting to go on family holidays and so forth has to come back.
Ai, o le aniani atu o le li poti le nei mai le vaenga o Scholarshipi, o fōringa mai o le awha o popo ni si lu I tau, mō le tina o Lisa, I le nei fo I tau sanga.
Then to add a third child next year with all three of them at high school is really going to make us have to rethink about how we go about things and also looking at some part-time work on top of our full-time work.
E le tau mate, le na o Lisa, o loo fea ngai ma le tu a inga whaafita auli lea le te minei. O wha mau maunga mai le kulupula valea e tasi, wailo ai o mātua o loo tutongi le tusa male, luas fulima pasene o le tau mana o mia, mo a onga Whalawaitele Public School. Mo e o loo ialo ia onga e kālesia, e o atu le lima sfulfitu pasene e tutongi, siri atu le ono sfulfa pasene e tutongi e mātua e a onga whanau ia onga private. O se fatus tu sanga lea, fuanga I piri sa tutongi mo a onga lawaia I le se furu tau sanga watua nai. Ta ua le wha lulunga le vaenga leo John Velaguinis e fōninga mai o le a wha waupea o na iei nei si itanga I piri a onga.
We can't see this trend actually changing because of the unique subcomponents of the education CPI. It just seems to be drifting further north.
E leo ioina e tangata umanei mau. Fai mai sui mai a onga tuto tasi, e fōringa ua tau wha fefe fai numera mātua, ma ua tau au wai ina le universitele I a onga al whanau. Ta ua stasele o David Robertson mai le Independent School I Queensland, o le suesuenga sāwhaia e au fia I mātua e se fululua afe, e le tele tele lea, fuanga ia I se maualunga, se maualunga tele ua wha mawina, wo o ia I apili a onga ma o lana wha mtalanga le nei.
I think it would be challenging to have to accept that data as being indicative right across the sector.
Ua tu ina mai lai le minister wa onga le Fitzgerald, Simon Birmingham, se pepa o whaamtalanga, ua whautua ina ai mātua, ina ia awa le whaapapole ina I le li poti ua alia e mai. Fai mai a ia, o lo o tu ele mālo le isi wha piliona wha o popo I to tonu a onga mō na isi tausanga I na IFSO soani I pilio a onga.
Uniforms, textbooks, computers and laptops, extracurricular activities, there's a whole host of other things that actually come into a child being able to actually gain that education.